Yo, Gucci.
Satisfied, Missy Lona. Geo sana bonga mingi sana. Natako, ajanona. Na wale mea mistari na mapen game. Nadaro, siku soma. Na wale mea mistari na mapen game. Nadaro, siku soma. Deli ni mabao, gola wao ni maembe. Rona, deli ni mabao, gola wao ni maembe. Rona.
Sezi venye tunakuja buda tuzi patikana. Stealth mood kama seal. Tuko armed kama Navy Seal. Acha tuwa pay dose medicine. Izo zenu mwezi sema ni gas ni kerosene. Pain game shit tunawachukua west na east. Ha ai inakumaju na feel. Atinjoria weni mchimbi na kuching. Sije kutambua kasi yuko na ni dis. Ikijipa unakaza ndich. Fuck off osi harifo ni bitch. Top striker, W kwezi leagues. Yo, nani bruto kwezi kills.
Top striker, W kwezi leagues.
Zinking,
yo, nani bruto kwezi kills.
Adela ni mabao, gola wao ni maembe. Sihiri wangedishi ya disembe. Kudiscover me defenders ikikama isendem. Na ni mi ndo ni mesuka hizo debe. Pen game on top kwa ma hits me ni donor. Be chasing the paper in euros and dollars. Don't play with my work utaponwa. Ukose primola na ulilie corona. Missy Lona sitembea ki solo. Nikikutokea na kutokea na mamorio. Leta dash ye utarudi na toko. Na pia hatubakishi yo Nike na polo. Plumbing exam haina leakage. Niko hood na cheza attack na bado defense. Undertaker kwanza nikiburn incense. Watu huu nisikiza hook sema niko insane.
Satisfied, Missy Lona. Geo sana bonga mingi sana. Natako, ajanona. Na wale mea mistari na mapen game. Nadaro, siku soma. Na wale mea mistari na mapen game. Nadaro, siku soma. Deli ni mabao, gola wao ni maembe. Rona. Deli ni mabao, gola wao ni maembe. Rona.
Bad be bad but still see ni bad. Beat ni mbaya naifanya bad. Ali bad na rauka na mabads. Mwezi ngambado vitu zetu mad. Tuko north yani kwa my young thug. Ukileta mdomo bado unafanya bad. Choche ni flame sunda mathugs. Wale we usisi uzoza na guns. Iran tunaifanya kitaliban. Zipua tunaifanya kitaliban. White pia tunaificha ki Islam. Yo.
Deli ni mabao, gola wao ni maembe. Rona.
Bande, mambo live.
Mambo live.
Kuko kwa television ni wanajionea.
Jionea.
Na terrorize.
Duma na kupata kama sisi ni rare. Mstari deli heavy, tunawachongea. Msupa na
yap.
Nata kono nyash, tunakuchorea.
Hulai.
Sema live. Tunawasafisha kwa mic. Wanaogelea, sindo wale tunawakamata
online.
Utaogelea, headguard. Wale walishapoteza mind. Sindo wale tumekubaliwa diku crime. Gangsters, hapa kichwa no rastas.
Satisfied, Missy Lona. Geo sana bonga mingi sana. Natako, ajanona. Na wale mea mistari na mapen game. Nadaro, siku soma. Na wale mea mistari na mapen game. Nadaro, siku soma. Deli ni mabao, gola wao ni maembe. Rona. Deli ni mabao, gola wao ni maembe. Rona.